Beeraleyda deegaanka u dinlee gobolka Baay ayaa waxay u badanayaan beerashada dhanka khudaarta aadka looga isticmaalo deegaankaasi, taasi oo ah fursad ay dhaqaale ku samayn karaan isla markaana kor loogu qaado wax soo saarka dhanka khudaarta ee deegaanka. Gudoomiyaha deegaanka u dinlee Ibraahin Maxamed Nuur Kalaay oo booqasho ku tagay qaar ka mid ah beeraha khudaarta ee deegaankaasi, isagoona u kuurgelayay dalagyada ugu badan ee ay beertaan beeraleyda deegaankaasi, ayaa beeraleyda ugu baaqay inay xoogga saaraan beerashada khudaarta noocyadeeda kala duwan.
Wali kale cunto mahad goone aan ka jeediyaane iskaashatada oo maana arday geedooan hata arday baadiyo surugna oo ilaahay nicmadiis nicmooyinka oo ilaahayna ka mid ah arday ma ah goobay ma ah meel kalena ma arday oo sada arday meelo weybaga maraan ma ah meelaha tuun hata surugna iskaashatadii wardiiri dhara waliba waa awdin iyo ka mid ata marka waliba kaboori faday ama arday kala dardaaran faday dhammaan dadweynaha reer koonfur galbeed in maana arday lan weelba beerada beero ii beerad lan weelba beerada dhuul ii beerad may weelay dhuulkan dhuul xodan ew dhuul barki leew waa khaasatan inta may fariin anoo fursadan ka faa'iidaysada u fariin ka jeedi faday dadka da'yarta ah oo waayahan dambe may la raayso buufis lan gordaan sheenen geeki maridi lan koob arday ibrow afarin uga dhalay shan uga dhalay leer owlaad oo la kendh goobsado waana la kaneebsada waa hada jiray hatu wari nagatay kulama lanka owlaadis badanta khasaareysan saasan badati unugu ko may le bay abo may la raayso leave yem gefi qabsadi mobile ka duub qad ka dhig la ilaha illallah beerta gad walaagi dog ma dhor sukuri ay may la raayso heestay meelo dhiki ha kuus qaraab ideer abo taaw ideerta badati silan aragay dadku dhon baqad ka wal isticmaalahay wali sin leh dhalinyaro dadka yarada meel ilaahay in roogna ma dhorto una ma dheegin ilaahay reer yurub hor ma dheeg ilaahay subhanahu wa ta'ala ayu makan oo maana arday khaliq mayda raayso makhluuq ana khaliqna waa allah khaliqna khalaqi meel kasta roog war iman laangay ka galnay ay roorka dilnay waalidkana maana arday garaafan deer siday qaraabada kalena garaafan deer siday walha ka dhalay walha ka barbaari dugsi quraanka la koo dhiibi wal barashada koo dhiibi dadka qaar may dhahay madiyo jaamacad ama ina tahriib galahan ay ka nasiib daro unug mana arday ma dil ha bari oo diin ila bari ma dil ha bari madad dhisti amankii mana hoos ehir galas aad la haytay markaas ka baad tahriib gali liibi mugafu ka qabsadi wallahi isuuna nasiib daro wala raay ka dheedi waala siina nasiib daro ka dheedi marka wala san la dhalinyaro ciidan arag haytan ciid xodan aw